It is in the cross where a sinner is found hope and comfort.
Ndiponso ndipantandapo khapo pamene munthu wochimwa amapezapo chitonthozo komanso chiyembekezo.
It is in the cross where a sinner sees the beauty of our Lord Jesus Christ.
Komanso ndipantandapo khapo pamene munthu wochimwa amatsibudwa maso ndi kuona kukongola kwake kwa Mbuye wathu Yesu Khristu.
It is in the cross where Christ is revealed to the elected sinners.
Ndiponso ndipamtanda pamene Yesu Khristu yo anavumbulusidwa ndi kuperekedwa kapena kwa kuvumbulukira kwa iwo amene ndi ochimwa osankhidwa.
But again, it is the cross that divides, separates, that left to themselves those that are unerected.
Komanso ndi mtanda omwewo umene umagawira, umene umasiyanisa, kupereka osankhidwa komanso.
It is that cross that those that are unerected will never love it, and the elected will love it and preach it.
Ndiponso mtanda wake ndi omwewo umene anthu osasankhidwa amene sazaukonda, koma iwo amene ndi osankhidwa azaukonda ndi kulalikira.
When you are talking about the cross, you are not talking about the tree. We are talking about the contents of whatever God received, Christ received. That kind of cup is what we call the cross.
What do the Malankula Zantanda, Singolankula Zajin Tengua, Kumatulankula, Zazen is Zenis, Ambuyes, Anna Zilandida, Gudamere, Mumchikojimana Zilandida, Gudamere Pantanda, Mini Wo.
That's why if it is not the Lord who revealed Christ to you, you'll be yourself and start implementing the idolatry worship, being God for yourself.
If we are talking about the simulung mwini wake, I mean, akwazo chita kutufumbulu sa mwana wake mwai iweyo, chimene umajita iweyo, tunguyamba kukazikisa maganizu wako, nipuyamba kupanga mafano mkadimu wako.
Last week, we were on John chapter 18, verse 11, whereby Jesus said unto Peter, put up thy sword into the sheath. The cup which my Father hath given me, shall I not drink it?
Wiki ya taitu nari mbuku la Yohane, mtu 18, kumiyake ya leveni, imene ambuyesu wa maga muyanka pia maga muza petulo, kutiro galubanga nchimazi, chikumumena atatu wandibasa ine, sili mwere nchikoti.
Which means even if the law, if God will take away the cup, but Christ will fulfill the will of God. Today, verse 12 downwards of the same chapter 18 of John. First off, then the band and the captain and officers of the Jews took Jesus and bound him.
Ndimeatupa kuti ndipo khamulo ndikapita wankulu ndi anyamata a Yuda anagwira Yesu namanga iye.
Here again we see the types of people that makes to be the band.
Ukonsodwa apa tikuona mitundu kapena kuti magulu a anthu amene anapangidwa iye anapanga Yesu Khristu kuti amangidwe.
There is a first group in the band are soldiers with there to bound Christ.
Ululo yamba tulomeli kuonekera pamene popo ndi asilikali ankhondo amene anapita kwangwira Yesu Khristu amene.
The second group, there is a captain that leads the soldiers with there to let Christ be bound.
Ndiponso gulu lachiro mweri kuoneka pamene popo ndi wankulu kapena kuti kapitawo wankulu amene anasogolera asilikali aja kuti Yesu Khristu abwerera kuti amangidwe.
But the band and the captain can never manage to bound Christ.
Komabedu gulu la asilikali lo pamodzi ndi kapitawo wawoyo saka anakwanisa ndipo sanga kwanise kumanga Yesu Khristu.
They cannot manage because Christ is God.
Chimene sanga kwanisire chifukwa choti Khristu ndi Mulungu.
And handed himself to the band, to the captain, but there was a need of a certain group of people that would make Christ to be bound.
Njeno mulunguyo anango ito zikereka yeye kumbunero kumande panakunika subakale kumbunina 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 kumbunina.
And that group is the officers of the Jews.
Neno gululimene lili tu ndi akulu akulu adindo ajiuda.
These are the priests, the churchgoers, those claims to be law observers, that claims to be the one that knows Christ or knows the scriptures.
Iwo wamundi anthu amene amatumikira mchalichi amene amabira uchalichi ndithu komanso amene amazithula zinena kuti iwowo ndi anthu amene osunga chilamulo komanso amene amaziwa kwambiri malamulo a Mulungu.
So you can see the officers of the church, meaning in the congregations, the people that claim themselves that they know the truth, plus the band, the pagans, the outsiders mixed together to bound Christ Jesus.
Mukhoza kuona kunena kuti akulu-akulu achiyuda amene amayimira gulu la anthu achipembedzo amene amazisula kuti ndi anthu opemphera anthu amene amapita ku chalichi akuphatikizana ndi anthu amitundu kuwaso gulu la asilikali lija kunena kuti onse akagwire Yesu.
Before Christ is bound, these officers of Jews seems looks themselves to be separate as holy men of God.
Umano wa Yesu Kristu ya sana mangidwe kakulu wa Yuda kakulu wa kula kula pita nchangu chali chiwa. Amazipa atula amazipa nchangu kwa ukanga danfu upa tulika danfu upembeza.
Before Christ is bound, these officers of Jews sanctify themselves to be holy and point this band as wretched and sinners.
Muda timuone po yamba Yesu Kristu zisa nafika kwenye na kutama ngidwe. Gulu ilini la jipembezo wa anhu wabida kuchari chiwa. Ama zichula oka kutio nduwera. Ndipo yon doopa tulika. Ndipo gulu nzao ili nimene njira asikari ya wawa anhu wa mitunduwa. Ama wachula kundi anhu wa chima.
There was no good communication between the band that the officers of the Jews.
Panari pedu ugwale wabale wabu nukapeku gulu migizana na wabu ino. Pakati pa gulu migizana.
But these officers, they were not knowing that they are blind, one. Two, that they are the same with this band. So the coming of Jesus Christ exactly at this point to be bound was the restoration or the reconciliation of these officers claims to be holy and this band and to show them that they are the same of the same condition and situation and status.
Ndiyo mukhoza kuona kuti kumangidwa kwa ambuye wathu Yesu Kristu kuku kumene kunakachitika kumakaonesera poyamba kuti kuwiri
so it is almost the same with that parable of the Pharisee and the tax collector that went before God to pray.
Kuru mukaona izi ndizofanana kwambiri ndi mwambi kapena kuti mwambi fanizo limene ambuye Yesu analipereka lolankhula za mfarisi komanso wa misonkho amene anapita kukapempheracho.
This Pharisee that claims to be well known of the word of God claims to himself, pray from within himself that he is holy, is a believer, a good doer of the word before God.
Ndiyo mfarisi uyuyu amene amadziwika kuti ndi wopempherayu anazichula yekha kunena kuti iye ndi wokhulupirika ndi wabwino ndi woyera ndipo amachita bwino pamaso pa Mulungu.
And this Pharisee was fully purely pointing this tax collector as a sinner before God, but him as a luscious man.
Ndiponso mfarisi uyu amamutchulako theratu ndipo kwathunthu munthu uyu wa misonkho kuti ni munthu ochimwa koma iyeyo ndi munthu olungama.
But the tax collector fails even to uphold his eyes first in heaven, but he just bow and pray, God have mercy on me.
Komatu munthu mfarisi uyu aizidi a munthu uyu wa msonkho uyu analephera ngakhale kukweza maso ake kuyang'ana kumwamba koma anangogwada ndi kupemphera kuti Ambuye ine ndine munthu ochimwa.
He prayed for the will of God to be accomplished as he wills.
Ndiponso iye anapemphera kuti chifuniro cha Mulungu chichitike monga mmene Mulungu yafunira.
And this tax collector went home rejoicing, forgiven of his sin.
Umwe moto wa msonkho uyu anabwera ku nyumba ali wokondwera atakhululukidwa zolakwa zake.
God left the Pharisee to himself so that he should be boasting to the things of God without knowing that he is blind and is not in good connection with God.
Umwe Mulungu anamusiyekha mfarisi uyu kuti iyeyo aziziyang'ana yekha nkumachita matama nkumayerekedwa kumatuzuka pa zinthu zokhuza Mulungu posayang'ana kunena kuti iyeyo ndi munthu wakhungu pa zinthu zokhuza Mulungu.
When it pleased God to reveal Christ in us, is when we see the difference, the first us and the second us with Christ in our stars.
Ngati kutamukomera Mulungu mwini wake kuvumbulusa mwana wake mwa ife, pamenepo pamene tikhoza kukazindikira kapena kusiyanisa kuti poyamba tinali ndani so koma sopano mwa Khristu ndife ndani.
The first us is full of boasting, claiming justification for ourselves.
Mfuwa zoyamba zathu ifeyo ndi kuzilungamisa kuziyesera tokha matama ndi kuzilungamisa kuziyesa ife abwino.
But the second us is when it pleased God to reveal Christ. We see the difference. We see Christ doing the work, and we see us silent.
Komatu sopano kachiwiri kaifeyo kapena kuti pamalo achiwiri aifeyo pamene timafunika tioneke napo ndi pamene ifeyo timaziona ifeyo kukhala ochimwa ndi osalungama ndi kukhala chete osayenera ngakhale kulankhula pamaso pa Mulungu.
Religion is full of boasting. It's full of grabbing righteousness of himself as self-justification, self-righteousness before God.
Zipembezotu zinazaza ndi kunyada, ndi matama, ndi kuzichula zokha kunena kuti izozo ndi zolungama, ndipo zimazisera zokha zokhulupirika zolungama pamaso pa Mulungu kuti zili mchilungamo chawo chawo.
May God help us see Christ of the scriptures. That what is seen with our ears, we will always bow and exalt Christ always without compromise.
Mbuye atithandize kutitsegulira maso athu kuti tione Khristu wopachikidwayo ndipo pamenepo nthawi zonse ife tizangwada ndi kugonja ndi kulalikira Khristu Yesuyo osachosera kapena kuphatikizapo kanthu.
So the coming of Jesus Christ was to ready these officers. Know that they are not better than me. They are of the same condition, situation, status with these band and of soldiers, band of people, and captain.
Ndiye notu kubwera kwa mbwe wathu Yesu Khristu kumakabwera kukaonesera kwa anthu awawa achiyuda akuluakulu achiyuda awawa kunena kuti mwa iwowotu palibe kusiyana kulikonse pakati pa iwowo ndi gulu la asilikali ankhondo lija kapena gulu la anthu akunja amitundu.
No one is better than if Christ left it to himself that person.
Ndiponso kulibe munthu amene ali kobola ngati Khristu mwini atamuleka yekha munthu ameneyoyo.
So to conclude verse 12, the officers of Jews were sinners, and the sinners met with the band and the captain who are also the sinners to bound Christ.
Ndeno pomba mkota mundimeke ya trofumo, tiona kuti pali kamu pali gulu la asilikali gulula kapitao ndi anyamata ake amene ndasilikali anthu ankhondo komanso gulula akulu a Chiyuda amene anabwera pamodzi kuphatikizana nkubwera kukamumanga Yesu Khristu.
Another conclusion, the officers of the Jews stands for religious groups of people, religion. The religion meet with the sinners outside and make an agreement about Christ Jesus.
Mukulankhula kwina atutinene kuti akuluakulu a Chiyuda awawa amayimira chipembezo ndiye kuti chipembezo chinakalumikizika ndi anthu akunja amene ndi akuluakulu a asilikali acho komanso anthu akunja anagwirizana mkupanga ubale kuti onse pamodzi akamumange Yesu Khristu.
If Christ is not in you, if it is not pleased God to reveal Christ in you, that religion of yourself, you are almost 100% the same with these claims to be pagans, and you torture, you start accusing the work and be against the work of God.
Umuntu ndi mmene zimakhalira ngati mulungu mwini wache mwachifundo chake sanaonesere Khristu sanavumbuluse mwana wache mwa iweyo. Iweyo zina zili zonse zimene umazichita ngati mapemphero ako, ngati mapembezero ako, zimakhala kuti zikunyoza, zikupepuka opachikidwa uja pamodzi ndi ntchito yake yonse.
So this time of bounding Christ was the time after the disciples has gone their way and let Christ be bound with the religion and the band of the pagans so that Christ should die for the people.
Ndiyeno munthawi imene iye akumangidwa kwa Ambuye wathu Yesu Khristu idali ndi zinthu zinanso zinthu ziwiri zomwe zimakaoneselwa apa. Chinthu chinanso chomwe chimakaoneselwa apa ndi kukapatula kukagawa kuti awophunzira apite njira yawo ndipo Ambuye Yesu akhale yekha kuti agwiridwe ndi kumangidwa ndi anthu akunja a mitundu komanso asilikali ndi Ayuda aja.
Verse 13, and led him away to Ananias first, for he was father-in-law of Caiaphas, which was the high priest that same year.
Ndiwondi maya sedi na kuti naya mba kupita na kwa Anasi, pakuti anali mpongozi wa Kayafa, amene anali mkulu wa nsembe chaka chumwecho.
So we see here they never just bound Christ and start whipping him or touching him or killed him on the cross. There was a procedure, the way to follow so that the scriptures should be fulfilled, never single word should go void.
Ndiyetu apa tikuona kuti atagwiridwa Ambuye wathu Yesu Khristu yo sikuti anangofikira kukamupachika pa mtanda kapena kuyamba kummenya kuyamba kumkwapula ayi koma pofuna kuti pasakhale polemba ngakhale limodzi limene liti liperewere pa zimene zinanenedweratu za iye anafunika kuyamba kupita naye kaye kwa Kayafa kummene ndi kutchalichi.
So who was Anas?
Ndeno Anas yo ndani?
First of all, Anas was the father-in-law to Caiaphas.
Ndeno poyamba Anas anali mpongozi wake wa Kayafa,
which was the high priest that same year.
Komanso yeyo anali wamkulu wa nsembe mchaka chimenecho.
So Anas was in the tabernacle, in the church, in the congregation as the high priest.
Ndiyetu Anas anali mchalichi monga wamkulu wa nsembe amene anali kumalo opembezera monga wamkulu wa nsembe.
Why the high priest of the people had to meet with the Christ of the scripture?
Kumano ndi chifukwa chani wankulu wa nsembe uyuyu anafunika? Ndino chifukwa chani Anas wankulu wa nsembe uyuyu anafunika kuti akumane ndi Yesu Khristu wa malemba?
Don't forget that in the book of Hebrews, the Bible says Jesus Christ as the high priest.
Musaiwalelwa kwendelwa kuti Bible mbuku la Heberi lima mufoto kuzera Yesu Kristo amene kuti ndiye wankulu wansembe.
So Christ was the high priest. And But before Christ came, there was Annas the high priest.
Ndiyetu Yesu Kristu yu anadie wankulu wansembe. Komano asanaze Yesu Kristu mziko la basiri. Kunena kuti pantawi mene panali Annas amenesu anadie wankulu wansembe.
So the high priest of the time of crucifixion had to meet with the high priest of the scripture so that he should hand over the high priesthood to the owner of priesting.
Ndiyetu, wankulu wansembe, wantawi imene ambuye sabapele keduayo, anafunika kuti agumane, ndi wankulu wansembe, mwini wake wanchito amene ndi Yesu Kristu, kuti apereke, kapena kuti atule zonse, kupereka usembe o kwa mwini wake usembe.
Pointing Annas to be the high priest was just a picture for cursing Jesus Christ as the high priest of the people.
Jeno kuchulidwa kumene wachulidwa Annas kuti anali wankulu wansembe kunali kukangoonesera kapena kuwayang'anisa anthu pa Yesu Kristu kuti Yesu Kristu ndiye wankulu wansembe.
Because everything that happened in the Old Testament were just the shadow of Jesus Christ.
Kwatu zonse zimene zinali kuchitika mchipangano chakale zinali chabe chithunzithunzi cha mbuye wathu Yesu Kristu.
There is no shadow without the honor. If you see the shadow of the house, make sure you experience the honor of the shadow standing by the shadow.
Mukazaona chithunzi cha nyumba muzindikire kunena kuti pafupi pamenepo mumupeza kapena mukumana nayo nyumba imene ndi mwini wake wa chithunzi.
If there is a shadow of a tree, make sure by its side there is a tree standing.
Omwe moto chithunzi cha mtengo muzindikire kunena kuti sipataliso aicha pafupi pomwepo ndikuti pali mtengo mwini wake wa chithunzi chimenecho.
Same with the shadow of the man. A shadow stands when there is a man. A shadow rises when there is a man standing as the owner of it.
Mwanzo tumene chidili chithunzi cha munthu, chithunzi chikamapezeka ndiye kuti mwake ali pafupi kwambiri wayima pafupi pamene.
Christ is the owner of all things that the Old Testament was picturing.
Kristu ndiye mwini wa zinthu zonse zimene chipangano chakale chinali kufotokozera.
The high priest Annas, a picture of Jesus Christ, the high priest, the little high priest of the Bible.
Mkulu wansembe Annas uyu amakaimira kapena kuti ndiye chithunzithunzi cha Yesu Kristu, mkulu wansembe mwini wa malemba.
The shedding of blood of animals, the picture of Jesus Christ's death.
Mwe mwanzo ndo kukhesedwa kwa mwanzi kome kumaonekesedwa chipangano chakale kucha kunalitu kukaonesera chithunzithunzi cha ifa ya ambuye wathu Yesu Kristu.
So you can see all the offerings, all the ceremonies, whatever happened in the Old Testament was picturing Jesus Christ.
Mutha kuona kunena kuti mapembezedwe ni machitidwe wonse kapena nsembe zonse zimene zinali kuperekedwa chipangano chakale zija zimakangoonesera chithunzithunzi cha ambuye wathu Yesu Kristu.
I remember Brother Ken once preached about Joseph, a picture of Jesus Christ.
Mbale Ken nthawi ina yake anali lalikirapo za Yosefe kunena kuti Yosefe ndi chithunzithunzi cha Yesu Kristu.
And I once preached about Gideon, Jephthah, Samson, and many other things that they are picturizing Jesus Christ.
So twine nalalikirapo za Gideon, za Yefitara, za Samsoni, komanso ane ni mafotokoze kuna kuti amene ndi thunzithunzi cha.
So when Christ came in this world, he was waiting for its little time so that all the scriptures should be fulfilled.
Mene ambuye akaonekera mdziko lapansi anabwera mthawi yake kuti zonse zimene phunzisa iye zije zikwanilisidwe.
So conclusion of this, Christ is the fulfillment of the Old Testament.
Bomba mkoda paizi kunena kuti Yesu Kristu ndechikwanidiso cha chipangano chakare.
The Old Testament was prophesying the coming of Jesus Christ.
Chipangano chakare chinati kulosera za kubwera kwa Mbuye wathu Yesu Kristu.
The New Testament is the fulfillment of the Old Testament.
Ndipo chipangano chasopano ndikukwanirisidwa kwa chipangano chakale chija.
The whole Bible, 66 books, speaks of Jesus Christ as the only Savior, Redeemer of His own people.
Ndipo mabuku lonse limene lilopatulika ili mumene muli mabuku okwana ngati 66 limangofotokozeratu Yesu Kristu monga mpulumusi yekhayo amene ndi mpulumusi wa anthu ake.
From that day forward, we have no any other message but Christ, the crucified one, alone.
Ndipo kuchoka tsiku limenelo kupita chisogolo tilibe kuthenga wina koma Yesu Kristu yekhayo opachikidwa basi.
It's not just speaking of Jesus, which Jesus are talking about. We are talking about Jesus Christ, the Lord, the crucified one.
Yeso sikungola nkhula kuti Yesu Kristu yekhayi kapena kuti Yesu Kristu opachikidwayo. Koma tikulankhula za Yesu amene ndi Ambuye koma ndi opachikidwayo.
That's where I never get persuaded when somebody just come by your way and started speaking about Jesus to you. Ask him, which Jesus are you preaching?
Chifuwa chake abale msamasokonezeke kapena msamakopedwe pongomva anthu ena akulankhula za Yesu Kristu. Koma mukufunika kuti mwafunse kuti ndi Yesu kuti amene mukumlalikirayo.
If it is the Christ of the scriptures, is the Christ that came for his own people, died for his own people, save his own people. He is not a Christ that compromised his salvation to the people.
Bonga Yesu wake ndi wa malemba uyu, iyeyo ndi amene anabwera chifukwa cha anthu ake okha, ndipo anapachikidwa chifukwa cha anthu ake okha, ndipo anapulumuka okha, ndipo amene Yesu amene amaphatikizana ndi anthu ena ayi, kapena amaphatikizana ndi maganizo anthu ena ayi.
So the band of soldiers stand for the pagans, and the officers stand for the religion, met together with one interest, but to bow Jesus Christ, the cornerstone, the only savior of these people, of his own people.
Dear to Kabana Gude Asirikali Awawa, Amene Amakaimira and Wakunja. Komanso gulula anthu akulu a Juda amene amakaimira zipembezo anagwirizana anakhala pamodzi ndi cholinga chimodzi chofuna kummanga Yesu Kristu amene ndiye mwala wa pangodya pa mpingo wake amene chipulumuso cha anthu ake.
And these people are the pronouns of my soul.
Ndiponso tu anthu awa ndi amlo wa mmalo ine mwini.
They stand before me and do the work of rejecting, killing, denying, and doing whatever sinners should do, and they were my representatives.
Wawatu anagwira nchito ina iliyonse mena naichita malomu anga, nchito yonse mena naichita yongwira mbu Yesu, kumuzu zanga kare kumupa, nchito yonse mena naichita yon, anaichita ineyo nchito yomkana Yesu Kristu.
But thank you to God that He died for me so that I should be forgiven my sin.
Adwa ya mikike ndi mulungu wa kumwamba chifa kuti Yesu Kristu yo anafa chifa cha machimu wanga kuti ine ndikapulumutsidwe kumachimu wanga.
Salvation is in the cross. Christ, the Savior.
Ndetu chipulumuso chili mwa Yesu Kristu amene ndi Ambuye komanso mpulumusi.
Now, Annas is what it is to accomplish what I was standing for.
Ndiyetu ana asi wankulu wansembe wanthawi imeneyo anafunika kukumana ndi Yesu Kristo amene ndi wansembe wankulu mwini wa unsembewo kuti ana asi apereke kwa udindo onse kapena kuti usembe onse kwa mwini wake popeza iye anangokhala wongogwirizira ndipo tsopano nthawi yakwana imene mwini wake wabwera amene akukafa kuti akakhale wansembe wa anthu ake.
Representing to the kings, to Pilate and Herod.
Momwe mosotu anasiyo anafunikanso kumva mlandu wa Yesu Kristu, anafunika kukumana ndi Yesu Kristu ndi kumva mlandu wache kuti yeyo aperekepo chigamulo popeza anthu awa anali nawo zifukwa zimene anali kunenera Yesu Kristu ameneyo.
It was and it would have been very difficult for the people to be accusing Jesus Christ without the prosecutor, that is to take the case to court.
Ndiponso kukanakhala kovuta kwambiri kwa anthu kuti angoyamba kumuzunza kapena kumupaya kapena kumuzunza Yesu Khristu ameneyo popanda owanenera mneneri wawo amene ati akawayimirire kubwalo la milandu.
For example, if there is somebody found breaking the law,
mwachisanzo ngati munthu atapezeka wochimwira lamulo,
he was to be arrested by the police and he should ask for, should like a statement from that convict so that the prosecutor should read the statement, should go with that person to court.
Ndiyeno munthu ameneyo chimene amafunika ndi kufika mʼmanja mwa apolisi amafunika kugwidwa poyamba kugwidwa ndi apolisi ndi amafunika kuti alembedwe statement afotokoze kumbali yake ndiye wa polisiyo alembe mlandu wache zimene munthu yampeza ndi mmene wafotokozerapo kotero kuti omangayo ndi amene amaganyamula zimene changatumbonopita nawo ku court.
There is no court without a prosecutor.
Ndiyetu palibe court popanda munthu omanga amene wabwera ndi mlandu wakafotokozera ndi kuti palibe somwe mlandu wopita olowa mu court pamenepo.
So the court is found with the prosecutor, the judge, the lawyers.
Ndiye notu ndi court ilo ndi limene linapanga kapena kuti limene limakhazikisa kuti pakhale a lawyer amene ndi oyang'ana zamalamulo komanso oweruza amene ndi majaji komanso aja amene apamanga anthu aja kotiro ndimene limayang'aniza anthu amenewo.
So Christ had to be delivered to Annas so that he should be a prosecutor, so that the case should be found. He should be now tend to be a victim.
Ndiyetu Yesu Kristu anafunika kufika kwa kukumana ndi Anasi kuti Anasiyo alembere mlandu wache wa Yesu Kristu kuti akamapita ku court kuja kubwalo la milandu kuja Anasi ndi amene akakhale wofotokozera bwino mlandu umene wapezekana wa Yesuyo.
But what is an interesting is here, once the people met with Anas,
komadu chinthu chosangalasa kwambiri chikuonekera apa pamene gulu la anthu anakumana ndi Anasi.
Verse 14 says, now Caiaphas was he which gave counsel to the Jews that it was expedient that one to die for the people.
Ndimeya fote na tiko makayafa anali uja wakulangiza Yuda kuti kuyenera munthu mmozi apere anthu.
So there was Annas and there was Caiaphas.
Panali Annas komanso panali Caiaphas.
The Caiaphas was the one who was giving the counsel to the Jews, to the religion, to the people that claims to be the believers.
Ndendu Caiaphas uyu anali munthu mmodzi amene anali olangiza gulu la Chiyuda kapena kuti anthu amene amazitchula kuti ndiopemphera, anthu amene amazitchula okha kuti ndiokhulupirira.
So you can see that the religion and the soldiers and the pagans met with Caiaphas, whereby Caiaphas preached the gospel to the people that it is expedient.
That
it is expedient for Christ to die. This one that you have bound has come to fulfill all the scriptures. Let him die.
Kuti tukwaenera kuti Kristu yo afere anthu Kristu waenera kunena kuti apachikidwe kotero kuti zonse zimene zinanenedwa kwaenera kuti zikwanirisidwe kuti Yesu Kristu amangidwe ndipo wakufayo amene akufunika kufera anthu yo ndi amene kotero kuti Yesu Kristu akuenera kuti aphedwe.
So Annas hand over to the high priest to Christ. Caiaphas spoke that it is expedient. Let Christ die.
Amene tu Anasi anapereka ukulu wa nsembe kwa mwini wake wa ukulu wa mkulu wa nsembe amene ndi Yesu Kristu. Kawe moyo Kayafa anayankhula mawu kuti kuyaenera kuti amene Kristu yewo afe.
First of all, there is Anas followed by Caiaphas.
Poyamba pali Anasi amene akusatana ndi Kayafa.
Anas high priest hand over the high priesthood to Christ Jesus. The little high priest.
Anasi, amene ndi wankulu wa nsembe, anapereka ukulu wa nsembe kwa mwini nsembe, amene ndi wankulu wa nsembe, amene ndi Yesu Kristu.
So after handover, Caiaphas is speaking the word of God. Let the high priest die so that the sinners should get saved.
You know, Anas anangopereka unsembe kwa mkulu wa nsembe amene ndi Kristu yonthawi yomweyo. Kayafa kulankhula kunena kuti kwayenera kuti mkulu wa nsembe uyu afe kuti chifundo cha Mulungu chonse zolimbidwa zikwanirisidwe.
All these things were happening while the bard and the officers of the Jews, the religion, are seeing with their eyes and hearing with their ears.
Zinthu izi zonse zimakachitikadu pamaso pa gulu lonse lija akulu ansembe amitundu aja asilikali amene abwera na Yesu Kristu akuona ndi maso awo ndipo anali kumva ndi makutu awo.
Then I see verse 15, whereby it says, and Simon Peter followed Jesus and so did another disciple. That disciple was known unto the high priest and went in with Jesus unto the forest of the high priest.
Tione ni ndima yake ya 15 yomwe kunena kuti koma Simon Petulo ndi ophunzira wina anamtsata Yesu. Ophunzira amene ndi oziwika kwa mkulu wa nsembe nalo pamodzi ndi mkulu wa nsembe.
Let us see what happened when the band of soldiers, the officers of the Jews, the captain met with the Annas and the Caiaphas.
Ndiyo ndiye ntione ni chimene china chitika sopano. Pamene gulu lijala sirikali ya nduwa mkondo kumaso wa nsembe aja. Ana kukumana ndi Anasi kumaso Kayafa.
First of all, verse 18. And the servants and officers stood there who had made fire of coals, for it was cold, and they warmed themselves. And Peter stood with them and warmed himself.
Achoyamba, taona ni mtimeke 18 yungane na kuti. Koma akapolo ndia nyamata, anali mkwimili lako. Ata sonka moto wa makala, pakuti kunali kudzizira. Ndipo anali mkuota moto. Koma Petronso, anali nao kwimili la, ndi kuota moto.
So what was the work of the priest? He was offering all the sacrifices. He was the mediator between God and the people.
Ndiyeno tu nchito ya wansembe, inali kupeleka nsembe, kuwapembezera anthu pamaso pa Mulungu, komanso kukhala nkhala pakati wa anthu ndi Mulungu.
So let us see when the people, the religion, meet with the high priest, Annas.
Ndeta tione sopano pamene gulu la anthu aja amene ndi wachipembezo komanso anthu akunja anagumana ndi Anasi.
Verse 19. The high priest then asked Jesus of his disciples and of his doctrine.
Ndime ya 19. Ndipo mkulu wa ansembe anafunsa Yesu za akuphunziraje ndi chiphunziso chake.
So the high priest was to ask Jesus, what kind of doctrines that you are preaching, so that it should be in line with the true gospel that is found in the scriptures.
Ndipo apa mkulu wa ansembe amakamfunsa Yesu Khristu kuti ndi chiphunziso chiti chimene umalalikira kuti chikadziwike kunena kuti chiphunziso chikadziwike kunena kuti chimene amalalikiracho ndiye zenizeni chona ndi chamuthenga wabwino wa mbalemba.
So let us see the response of Jesus, that is verse 20.
Ndiye taonani tsopano mmene ambuye Yesu anayankhira mu ndima yake ya 20.
Jesus answered him, I speak openly to the world. I gave the thought in the synagogue, in the temple, whither you also resort, and in secret have I said nothing. 21. Why askest thou me? Ask them which had me, what I have said unto them. Behold, they know what I said. Wow.
Imeya 21, Yesu anayankha iye, ine ndalankhula zomveka kwa dziko lapansi. Ndinaphunzisa ine nthawi zonse mʼmasunagoge ndi mkachisi, kumene amasunkhana Ayuda onse. Ndipo mobisika sindinalankhula kanthu. 21, undifunsira njine, funsa iwo amene adamva chimene ndilankhula nawo. Taona, amenewo adziwa chimene ndinanena ine.
So you can see, the high priest is trying to ask Jesus a trapping question.
Ndiyo abamukhoza kuona chimene akulu ansembe akukafunsa Yesu Kristu futsolongo mpesa.
Because a high priest is the one that's found in the synagogue, in the temples.
Chifukwa mkulu ansembe ndi amene amapezeka mnyumba yopempherera.
Preaching, teaching in synagogues, in temples. These high priests were there hearing Christ preaching and teaching.
Kutanthauza kuti munthawi imene ambuye Yesu amakhala kumalalikira kamene kumaphunzitsa mʼmatchalichi mʼmasunagoge mwawomu, akuluakulu ansembe wanalikali mmene mukumamumva iye akuphunzitsa.
But here the same priests that sit down and hear Christ speaking, preaching, teaching is coming up with the question, what kind of doctrine are you preaching?
Kumatwa apa sopano ndikuona wansembe mkulu wansembe yemweyo amene anali kukhala pansi ndikumamva Yesu Kristu akuphunzitsa kulalikira akubwera kukamfunsa sopano ambuye Yesu funso ati chifunso chanji chimene ukuphunzitsacho kapena kulalikira.
This is where we can see that the religions will never hear the language of God, will never hear Christ, and never hear the scripture, the word of God, as how the Lord designed it.
Apapo ndipo mwatikhoza kuonera kunena kuti chipembezo kapena kuti anthu achipembezo sangathe kumva mwa Mulungu kumumva Yesu Khristu ndipo angakhala atalalikidwa uthenga wabwino sangathe kuzindikirayi.
So Christ answered him, I preached openly, I preached in the synagogue openly, in the temple, in the world, whither the Jews also resort. The Jews that he's talking about are the same Jews that bound him to the priest. And in secret have I said nothing. Whatever I say, the Jews know.
Ndiyeno nchifayeka ambu Yesu ama kamu yanka iye kunena kudine ndalankula zonveka kwa dziko lapansi kundalankula kwa anthu onse zonveka bwino. Ndinaphunzitsa ine nthawi zonse mʼmasunagoge kunena kuti pamene mʼmasonkhana inuyeni ndinali kuphunzitsa mʼmasunagoge ndi mkachisi malonse opempherera kumene amasonkhana Ayuda onse ndi Ayuda akwaninawo tu Ayuda ake ndiomwe amene anamugwira Yesu Khristu amene anabwera nawapo ndipo mobisika sindinalankhula kanthu.
So you can see that Christ is speaking how the gospel is speaking how the law and the case should be. But let us look how the people responded to the response of Jesus Christ.
Ndino apa mukhoza kuona kuti Ambuye Yesu amakafotokozera bwino kuti akuonesera za mmene chiphunzo chake chili komanso makamaka chilamulo ndi anthu mmene zilili kunena kuti sakathe kumuzindikira iye ndi kumumva iyeyo. Ndeno tatiye tioneni sopano mmene anthu anakayankhira, mmene anakamuyankhira Yesu Khristu atafotokozera izi.
Verse 22. And when he had thus spoken, that is Christ Jesus, one of the officers, those that came to bound Christ, the officers of Jews, which stood by, she stood by, struck Jesus with the palm of his hand, saying, answerest thou the high priests? So,
Nehemiah 22, akuti, koma mmene iye adanena izi, zija zimenana mmene anafotokozera Yesu Khristu, mmodzi wa anyamata akuimirirako, anampanda, kamene anatuwa nyamata, kunena kuli jala nyamata asilikali ya jamena anabwera kukangukira iye, akuti anampanda Yesu kofi. Ndikuti, kuduku ya nkankulu wansende chomwecho.
So you can see this officer of the Jew that struck Jesus. It was like he was honoring the high priest without knowing that the physical high priest has met with the original high priest of the scripture.
Ndino mukhoza kuona anyamata awa achiuda amakale mekeza kwambiri wansembe posazindikira kunena kuti unsembe ujawayamba 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 ndipo sopano wansembe uyu amene anali kunena wankulu iwa kumana ndi wankulu wansembe weniweni amene akumpasa ulemu sopano.
They struck Jesus with the palm of his hand without knowing that he is the original high priest that can manage to save his the sins of himself, the meaning the high priest.
Ndiyo anakampanda Yesu kofi ndi dzanja lake pofuna kulemekeza wa wankulu wansembe posazindikira kunena kuti uyu Yesu Khristu ndiye wankulu wansembe weniweni amene wabwera kukapereka nsembe za thupi lake kukapulumusa anthu ake.
Here again we see that religion honors people, they never honors Christ.
Momonso apa titha kuona kunena kuti chipembezo chimalemekeza anthu osati kulemekeza Yesu Khristu ayi.
And the religions never speak Christ of the scriptures, but honors the people that are in their land, and they are bosses to them.
Ndiponso zipembezo sizimalemekeza Yesu Khristu wamalemba ayi, koma mmalo mwake zimalemekeza akuluakulu amene ali kusogolo kwawo kunena kuti iwo amakhala mabwana awo.
And these priests are more powerful, more honored than Christ, the real Savior, deserving all the honor and glory.
Iposo tu akulu akulu ansembe awa, tuona kuti ndi anthu amene amalemekeza kwa mone kuti ndi amphamvu ndi ulemu kwambiri, oposa Yesu Khristu amene ndiye woyenera kulandira ulemu wonse ndi kukwezedwa.
If Christ is not revealed to us, we'll be thinking that we deserve to be honored, and we'll be asking the people to honor us, or we'll be honoring those that are people leading us without knowing that there is nobody who is deserving honor but Christ, the worthy to be deserved or to be honored.
Ngati tu sikuna kumere Mulungu kuvumbulusa mwanake wa ife kuti timzindikire iye, tizayamba kumazilemekeza ife tokha ndi kumawuza anthu amene tikuwasogolera kuti azitilemekeza, kapena kumayika ulemu wathu onse pa anthu amene akutisogolera posazindikira kuti pali Yesu Khristu amene iyeyo ndiye oyenera kulemekezedwa ndi kukwezedwa konse.
Preach Christ for his worthy to be honored.
Ndikirani Yesu Khristu pakuti iye ndiye oyenera kulemekezedwa.